Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam walle moɗo eɗen gone bete altinere nogay ɗiɗi lewru juillet hitande 2024 yamde jeena yettike wuro saare e tindel hede guela anani laamu bankas Ousmane Niall Boulo kabaruji to gagni kante to ɓoggi janɗe to tumbudu warata bisiminde biennal 2025 hokkugol mascotte moɗon waɗi waɗan ñande nayyi lewru uttu waroro ndu place de l'indépendance ministre kuminiɗo finatawa artisanat e hotilaji hokki o kabaru alkamisar ƴaɓɓine nde tumani jabate Allah muyti e moɗon aljumare sappo e jeena e lewru juillet ndu duɓi makko no mbara duɓe deɓe sappo e jetti mayde omo hono muɗon wala e wowde fiide hoddu kura ƴowle galle ŋeyɓe yo mursie finatawa mali en keɗoto ko feddama wi dow kabaru makko ko ɓuri bursuŋaji temedde ɗiɗi woni ko gouvernement canada hokki mali o kabaru ana yilotono dow bembe ande ɗe le yontere ƴaɓɓine nde ɗum gonga na pene fotumata kojo darani en yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi biyata ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani région Tumbutu bisimata biennal 2025 yambere hokkugol mascotte ngal binal waɗan nayyi lewru utto waroro ndu le nokku place de l'indépendance ministre kuminiɗo finatawa hokki o kabaru alkamisare ƴaɓɓene nde le kawrital gotal fanda muɗon yo hollitinde yimɓe Tumbutu fanda nde yambere yalla ana ɓeydana ɗon kuya fa ɓeydore ene fama anni ko ziyadata mayga heɓini en do faccitago sita sidiɓe
ne fukkorde waliyaɓe temen tato cafantato e tatton natton goto e région ngaji wonɗi sa hen leydi lalude nayyi yembere ko noddete biennal culturel lalugo nayyi yembere finatawa ko noddete biennal golle muɗum fo fuɗɗama ɗum ko hollitti kanko ministre humni kabaruji finatawa andu gole guindu mbiɗa tewtora jomiraɓe entreprise ngaji mawɗi commerçant en e yimɓe fo yirinoɓe keɓal laamu Tumbutu tinno waɗa soobe e nayyi yembere ko wattele laamorde meɗen mbiɗa tewtora debbo e gorko nde laamu Tumbutu fo tinno waɗa immadraji yalla nayyi ana heɓa lawol
autour de l'événement
lewi yimɓeji joɗiɓe le guenil Tumbutu ɓe holliti ɓene du o yalla nayyi yembere finatawa ana heɓa waɗa le guenil ko natto saw huncude keɓan laamorde e yirwunde deƴere docteur Mahmoudou Arbi kañum amiru walle yimɓe jeeyaɓe le guenil Tumbutu nayyi yembere ko warta waɗele sa hen leydi nin natton saw huncude ceeɗalaji kewɗi wondi ɗo baale fo ko woni le cercle ngaji ɗi kañ amiri e mumen fo heɓa hen nafa mawɗo mbeɗe heddi e lalnade fa hannden yalla nayyi yembere biennal ana waɗira no wodiri gouverneur région Tumbutu salmini sanne hooreɓe leni ceggane o dabiri mawɗo fiya e inde région ceggal muɗum ndu yimɓe jeeyaɓe le guenni Tumbutu ndu hokki ministre humni kabaruji finatawa dardia mawɗo le ɗi golleji finatawa ko watte guenni Tumbutu
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andono mba heɓude duɓembe ande ɗe ɗo hella men facebook kaña compte x wattu joni o avocat ana horsi sanne ɗo bamako ɗo e le kedde leydi meɗen ndi coggu avocat goto ana wara hakkunde buuɗi malli hemere yaade temedere sefa ki ɓillekki e wi andiɓe kabaru ñamdu ana nafa sanne dowdora ene koltiwide eɗum moƴƴi e guite kañe e guru ɓi adama e jantore rokiya kansay do faccitago sita sidiɓe
le guenni bamako sagorede ana ɓuti sanne avocat ji yogoɓe cettoɓe o ɓiɓɓe leɗɗe holliti ana heeɓe hunde sanne festay moɓude o avocat ana tiiɗi seeɗan min mi sottoɓe avocat no mbeɗe woni tiɗalaji e moɓude ɗe ɓiɓɓe leɗɗe saɗa ɗum yaawi bunde sanne arano mbeɗa cotta tati majji buuɗdeɓe gañunon hannden baddi jeegon buuɗi temedere cottete watti yoga an tun mbeɗa cotta tati avocat buuɗi nogay ndi sagoro deni mbedin ndi commune ɗiɗi walle guenni bamako ɗo mi hawri e yimɓe hewɓe hasgunɓe e ñamde o avocat ɓe hollitile watte joni avocat ana heɓele lumoɗi fo o avocat hewti dabbani arma teɗala fo yoga jaati ana ñama o ɓiɓɓe leɗɗe yalla ana haaɓa ñabbilaji yogaji hono misal furdi ɓe nandan muɗum lewi dogdono andi kabaruji ñamdu ɓe holliti wi o avocat ana jogui darogla maggal nde cellal bani adama bourama trawre kañyo goto e ɓe dogdono andi kabaru ñamdu o holliti avocat ana jogui vitamine a e k k e c avocat e hunde lobbere sanne saabu ɗum jogui vitamine k e ɗumɗo nafa ɗu vitamine a e c soni neɗɗo ana ñama avocat sanne ana tiiɗe jaati reedi muɗum joora miccitudefa hannen wi avocat ɗu ana moƴƴinire nebanji wujeteɗi e calɗi fottade sugunde e nandal muɗum
yamber tata berde jamma walde journaliste en don union des journalistes et reporters du Mali UGRM wadan nogay e jeegon lewru juillet ndu o kabaru hokama le batuma hore mabbe joddi e nantinobe kabaruji e wi hunchenimbe don hore journaliste en jantotobe radioji e teleji burdi forde ngaran hokkede genariji Ibrahim Traore woni hore e daranibe jamma UGRM makede ko wi ziyadata may gadu fakitango si ziyadata
c'est une activité qui cherche
o joda hala yo faabaade journaliste en le gollejum en fayottaade badde sariaji ngal gollal le leedni sa ewi meda hasengini be journaliste jobe jobdi lobbiri tegal mudu dum be winne e INPS tegal mudu kasin hono journaliste en jomrab ande be ko notre journaliste reporter be fou hitane fou be wada concours ngaji hono ko notre presse écrite en radio télévision kayde bem ande nanal mudum le hitane hikka me subgen sesel goto ko jantata do jien e deejere walde amenne wadi imma draji mawdi ko nari bangal jien e deejere journaliste yogaabe wadi hen golleji mawdi du le OSSL subado yoga mebbe holli ame kuleji kawniidi le réseau ngaji jatti le leedni to walla amene woni taton e be journaliste en hokkama deswal foytade bourse
journaliste les droits premiers sont primés par la bourse
e yawtu gollatu mani jabate wadi law fina tawa mali du mursi kalhaldi gorka dun yo hala ho radio federation des artistes du mali fedama e hakilo adama traware tumani jabate daranake kabaruji kewdi bangal hokugol andal mudon fayse o hebay faba mu yakanti do fo yottina anniya mako kede ko adama traware ho radio fedama wi salisi soko do fakitango sita cdb
tumani e representé
tumani jabate natken yimo hollitudo mawbe kan e sukabe tati jimi fina tawa kanko jati wonko way natare neddo faabido amen li wadon di jimi fina tawa sabi li galle makko o ekkintini bibbe makko fatar kasin yimbe yasin gaddo e tawede fu hebe balleku li ngal gollal ko wadi suka makko hannen ben wa fiide du jimi kan e koddi fuko babba mebbe jangini be kanko jati tumani o anda dawla makko ka e daroda makko gagnol man hannen me fume misidi meede makko meede duo Allah hinna mo yafoma
Studio Tamani, projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Communiqué goto penajo mbiado gouvernement o wadi ana wondi e yilade do bembe ande de ko litindo wid ambassade Canada ana hokka sukabe Mali bourse jande hon wori set sidibe
kanyun jati ana mata le okabaru we government leedi mali ana famintna sugabe lekol mali jangobe ci lekol dowdowji we government federal leedi kanana ana wonde hokkobe bourse d'etude le hitane ujnyadiri en noge en nay yaade hitane ujnyadiri en noge joy le sifa jande fugo watte communique goto du ana yeda bangi okabaru ko hollitita watti ne indere hani winnede kan nukkuje to di talki hani yoppede tiagal munu kasin ana hollita le nutalku wotru wi sugabe lekol be ka saram en fu ana hani watti de candidature mu en le hebgo o bourse jande ben holi tafa hannen wi o balle ko ana wadire inde suka be lekol leedi mali temeddi don jangol ci lekol dowdowuji nga fama fa hannen wi no pen baleji krino o kabaru wala dabri fuku fiya to ambassade leedi Canada jodi do maldo be holi tuni communique penejo no yeda do inde transition leedi mali gadun holi tafa hannen wi o kabaru yeda do to ministere humni kabaru ji lamot leedi mali mo wadle noge didi lewru mars hitan o nya didi noge en nay micitunde fa hannen wi ne ministere koyde mudu fu wala hala bourse d'etude le leedi malni fama fa hannen wiɗum pene ɓalaje kirino ko sabi binta majjunde jamare ndo bem ande ɗe
e garan joni kabaruji gaɗɗile yontere ƴaɓɓine nde li majji ana hen yejugolla cuuɗi logement social ngaji ujunere e temedde ɗiɗi ko office malyande labita fuɗɗi golle muɗum no jetti lewru juillet ndu sita sidiɓe
en fuɗɗino kabaru meɗe yontere ko naari bangal dabireji fiyaɗi to chambre de commerce et d'industrie le leydi mali hooreɓe société ngaji yogaji heeɓi balleku o anña ɓamaɗo weli sanne jagotoɓe kewɓe le leydi mali gadɗo e taweteɓe hollitefa hanne jamara an han famintinede muɗum kabaruji meɗen yontere kasen a nayri bangal cottugol logement sociaux ji ko yaata ujune temeɗe ɗiɗi ko golleji muɗum fuɗɗa jetti lewru juinu ɗi galleji ko hewmuɗum ana noddire logement sociaux type F3 F4 F5 to walle noddirten office malien de l'habitat OMH koy fana ciottugon illoji ma sosoji yalla hebde kalsi faabaade golleji illoji ma sosoji en timmina kabarji ma yontana ko naari bangal metti won hakkune fiobe ballon leedi mali kay walle fima foot ko he fiobe le gubal leedi mali ko noddete equipe national a kolliti kan itan koyde mudun e pirde ballon ngal gubal soni wala ni jukngoji bamaadi feti amari trawe capitaine on hunce gaddu e tawede fa hannen walle fima foot holita hakkile mudun doddi anniyaji bama to fiobe ballon leedi nin
sakiraabe do kadde kabaru yidi beta ko ka andon gal journal kanyi e magazine garojo kininde o fodo mba hewden do service kuna foni 37320 holtindo wiide don mere mere non ka andon wiide fandi fu kana tawre don buudi nogay tankat e credit e telephone modon kedde heda do sel yewtere ha wande war jokkininde
saraabe babbiraabe e iniraabe odo bataaki onon wodani
oron kaani jogade hakkille martingol kumpa wargol aduna suka modo ana haani jogade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbingol suka modo yo huune mawne no yo golle du bingule dan kaaku
martingol kumpa wargol aduna suka modo yo hakke makko arande sabi irun uditanamo damu e kewde
soni suko wala talkuru jibbingol suko o jattaake e le sharia leedi
talkuru jibinirdu ana hebe mere mere to merito
soni so saraabe martinay kumpa jibbingol suko mudu en ana hada suko o naade lekkoy e wattuji garoji
so saraabe martinay kumpa wargol aduna suka o waawa hude heejoji cellal o hebata du mojjereji kewdi
ande wiide saraabe hebudo derewol jibbingol suko modon ana hebire e wattu lewru woturu
so o wattu welnima on jaan yeso sariya iru waayi bande wakkatuji kewdi ittugol buudi du ana waawi tawede hen
martinde kumpa jibbinde suko mudum yo beydande mo laawi kewdi e ngurna makko
bataki direction national de l'état civil do golidal UNICEF
pabidiro jawdi agence italienne pour la coopération au développement
imbe wonbe le gure meden de nyande fu buri wadde imma daraji joni habgol e wailtegol watto le golleji ko be ngatta an hen awgal e demal faadi golleji en jokkina be de huyenede dunken ande anandarta e kanan kobe balla himbe wado be di golleji fa be duren fam aniko fati ya tara hebini en menaka gennde ilam watno lemun e jabbade himbe mudun an gondi en dartude no kibinirta o tidal jogala e basi ton lugger to ndiyam toboji daroto lemudun fa be ngada golleji goddi hono golle demal e sartingeji dun seedi wiide Moussa Thiegoum Maiga maire gendi ndi
l'activité principale
gollal menen robe ko heemudo handen yo wadde zarngal nanal mudun ana huntana kebe amen sanne sabi sume waddun mede waama me darro almasadaj amen tiagal mudun du maral dabaji mede wadadu wudo huuna handen ko jogi daro mangal keba amen fandan amen nabde dabaj amen wona leedi Niger hotan ansongo mede walimde do kulleji ko dabaj amen nyamata menaka do
wadde demal le wattu ciedu e subade awdiji njawdi bendude yo imadaraji yiramobe region Tumbuktu gondi wadde e windemo no dirtedo Haruna Bokar Cisse o golle beydi kebal makko ko welti hen
donc finalement yer abban
watti joni me acci jaati watti da awdi buuni sedan sabi watti joni awdi yaawdi honko buru moddide hitan fu anti kam hewan ma jogi awdi mudum sitan fusum andi du kam hewata sanne awdi mudum medi jogi misali rawne maroko noddirte adnin kanyum me remi sama hebe kam ko lati
mopti le wuddu leydi meden di sebbe awtobe hewbe bayliti golle mum ben hono wadde ko wete pisiculture sabe fandu golleji kabaru bonno ha walu e jorno gori ndiyam le mabbe ana hen lasina kanta awtono do arande gondudo wadde joni pisiculture
kokoro awnskide be monde
arano golleji amen fu yo awa gonno watti joni sabe timmugol jammaayo me fuddirge wadde golleji waji kasin mi hordan jaati margon liddi wadami joni mide haba hen hune di liddi ma marta ana yida sanato jamaren
soro jagan sira firili
wadgol o golle pisiculture ana wondi e wadde wattu mo hani don holti wiide himbe bamako e segu
anera bromso tafa
mi estan debbo ana horsin ɗi liɗɗi martedi miɗa wawi haalde jaati ina sooda ɗum wala fof ko serti kanjum kay liɗɗi wonɗi le maayoji ɗi kilo majji goto ana cotte 300 yaade 300 cifaɗo jetti mais horɗan jaati mi heeɓi hen nafa mawɗo watti fof so liɗɗi heftaki le maayo ngo ɗum naati ko saabi hannden ɗum hunci tiɗalaji kewɗi bangge ñamiriji amen min galle ɗan jaati ana jiiɗi ɗi liɗɗi o dabri feeɗo margol liɗɗi yo nafa mawɗo tan
ko laati fuu sine ɗi golleji fay si gon tiɗallaji wonko mbawi nafude wona noon ɗum wari hedde kabaru margal maroɓe dabaji yogaɓe wonɓe le région Mutti ana jogui tiɗallaji banggal guure dabaji saabe wayltegol wattu gondugol ɓeydade heɓɓude sembe dow golle muɗum ɗum ko mettiɓe
dabaji amen ana wondi e wadde watte fuu saabe laafi ñamiri mbeɗe jogui tiɗalla kewɗo hannen ko naari banggal heɓde hone biƴƴe saabe laafi deƴerne kadi nokkuji tume wawi durde biƴƴeɗen tiiɗi wawa sodede kasin duma gabbe ɗe ndu ana tiiɗi hunɗo ndu heɓataken
andinɓe kabaru ha walu kolliti nafa fa bamuya kanankoɓe fewde e ɓe himɓe yalla ana keɓa daranade e waylitagol wattu haya ɗum woni hakkillo Adama Sambo Sisogo radio Walde promotion culture bio
yimɓe foof ko golleji ɓe naari banggal marde dabaji nannal muɗum ndi laddeji a tawan so aɗa fa ndungu helti ɓe wona gollan foof kasin mbeɗe tewtereɓe tinnoɓe fiya dabireji ɓe waɗa golleji goɗɗi ko wata humcide almasaɗɗaji galleji mabɓe ñolmana hannden somi heeɓi fourage goto mbeɗe wawi remude e muɗum fa tarde mi yarnan dabaji amen ɗi e nannal
muɗum tinnare jamare nde ana wawi ɓuytude tiɗallaji banggal ha walo ɗum woni e hakkillo ndunken ande hewɓe banggal ha walo o jarama heeɗade nde yewtere keƴanade ha walo